when you eat a bar.
Chu.
New Kalichu. Kalichu. New Kali.
Kalichula.
New Kalichu. Kalichu. New Kali.
Kalichula.
New Kalichu. Want you? Kalichu.
Yeah.
New Kali.
Kalichula.
New Kalichu. Want you? Kalichu. New Kali.
Kalichula.
New Kalichu. Tell him wana mugasi.
Tell him wana musilu.
New Kalichu. Tell him yo amanyi.
Tell him yo atamanyi.
New Kalichu. Tell him baka guche.
Tell him yo bayungwe.
Olo ni olofena tuli wagesi. Example kuwa yange na bisinia. Kuwa kana bakutwale chiludu. Kuba tetufuna gamu chivina koka. Tukole nsao, tukole ngato. Okutunga sako no kuluka. Leba chizi man video gulafe. New Kalichu sabuni shampoo ne shower gel. Ye mwana aliwo
Mr. Emu Kilos. Tupoje kutabila yungwe. Mr. Emu Kilos. Tupoje kutabila
yungwe. New Kalichu. Kalichu. New Kali.
Kalichu la.
New Kalichu. Kalichu. New Kali.
Kalichula.
New Kalichu. Want you? Kalichu.
Yeah.
New Kali.
Kalichula.
New Kalichu. Kalichu. New Kali.
Inu wabula ya.
Kalichula. Creativity and innovation is the matter. Masina tushinaga new Kalichu. Gawa owner sinkula mo. Bot. Kasine bot. Gano. Siga tuyana. Bot. Kazine boti, olaba no wa already agaga dembu. Tell him wana mugazi.
Tell him wana musilu.
New Kalichu, tell yo amanyi.
Tell yo atamanyi.
New Kalichu, tell baka guche.
Tell yo bayungwe.
New Kalichu. Kalichu. New Kali.
Kalichula.
New Kalichu. Kalichu. New Kali.
Kalichula.
New Kalichu. Want you? Kalichu.
Yeah.
New Kali.
Kalichula.
New Kalichu. Kalichu. New Kali.
No wabula.
Kalichula. I feel a pity to the school dropout. Only outside, totally confident. Only outside, totally accurate.
Only outside, you java too.
Hey, ze, you da boy in Bagamba. Wezi ba mundo tuli masasi. Wezi ba samelo tuli choko.
Wabula banai, no 2020
Sidi kwe la vida.